waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
tan iyo intii uu bilaabmay xilliga samarka ee Australia waa xilligan hadda la joogee 330 qof ayaa ku dhintay badaha iyo biyaha Australia. Tirada dadka ku dhimanayay biyaha ayaa sii kordhaysay intii ka dambeysay safmareenkii COVID-19. Golaha Australian Water Safety Council-na waxa ay soo saareen hiigsi ay ugu magacdareen Australian Water Safety Strategy 2030 si loo xoojiyo dadaalada qaran ee 150 lagu yareynayo ama hoos loogu dhigayo ku qarraqanka biyaha marka la gaaro sanadka 2030. warbixintan oo ay Sydney Lang SBS u soo diyaarisay baanu ku faahfaahinaynaa. Australia waa dal leh qaar ka mid ah xeebaha iyo goobaha dabaasha ee ugu wanaagsan dunida oo dhan. Inta lagu jiro xilliga kulaylaha ee samarka Australia, xeebaha iyo meelaha kale ee lagu dabaasho ayaa si birlabta oo kale ah u soo jiita dalxiisayaasha iyo dadka reer Australiyaba. Laakiin tan iyo markii uu dhacay cudurkii COVID-19, tirada dadka ku qarraqamay ama ku qarraqantay ama kuwa dhibatay biyaha Australia way sii kordhayeen. Samarkan oo keliya ayaa durba 330 qof ku dhinteen shilal la xiriira qarraqan. Gudoomiyaha Water Safety Council isla markaana ah agaasimaha guud ee Royal Life Saving Australia, Dr. Justin Scar, ayaa sheegay in ay xirfadda dabaasha ee dadka Australia hoos u sii dhacayso.
Obviously, Australia is a much more diverse place with many people coming from backgrounds that perhaps don't have a history of strong swimming and water safety skills.
Australia waa dal leh dad badan oo kala dhaqan, luqado ama diimo duwan oo ka kala yimid meelo laga yaabo in aan laga lahayn xirfado iyo faham xoogan oo xagga dabaasha ah. Hooseyntan xirfadda dabaashu kaliya ma kordhiso uun qarraqanka, laakiin waxay sidoo kale gelisaa dadka ama ka cabsi gelisaa dadka inay ka qayb galaan habnololeedka Australia oo ay ku raaxaystaan biyaha webi, barkad ama xeebaha ahaadeen, ayuu yiri. Australian Water Safety Council-na waxay istaraatiijiyadooda sii daayeen iyaga oo ka shidaal qaadanaya tirada sii kordhaysa ee qarraqanka biyaha, iyaga oo rajaynaya in dhimashada biyaha ee Australia hoos loo dhigo 150 marka la gaaro sanadka 2030. Mid ka mid ah sababaha ay dhimashada biyaha ee Australia kor ugu kacdayna waa hoos u dhaca ku yimi xirfadaha badbaadada biyaha, gaar ahaan dadka Australia ku soo guuray ee ka kala yimid dalal aan lahayn wacyigelin ku filan oo ku saabsan badbaadada biyaha. Eve Wheeler waa xubin ka tirsan adeegayaasha Bondi Surf Bathers Life Saving oo ilaaliya xeebaha lagu dabaasho. Dadka da'da weyn ee Australia iyo kuwa soo galootida ah ayaa loo ogaaday inay halista ugu badan ugu jiraan qarraqanka. Sidaa awgeed bay Eve Wheeler dadka ugula talinaysaa inay dabaasha bartaan da'day doonaanba ha jireene.
My beautiful mother migrated here without swimming, without learning, knowing how to swim in the 70s from Lebanon. And she learned how to swim in her 50s, and it was difficult to start with.
Hooyaday waxay dalka Lubnaan ka soo haajirtay oo ay Australia soo degtay iyadoo oo aan dabaal aqoonin sanadihii 70-aadkii. Waxay baratay dabaasha iyadoo kuntumeeya jir ah, bilowgii way ku adkayd, balse ugu dambeyn way baratay oo hadda way dabaalan kartaa oo la dabaalan kartaa caruurteeda iyo kuwa ay sii dhaleenba. Waa xirfad aad u wanaagsan oo la bartay, ayay tiri. Miss Wheeler waxay kula talinaysaa waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka ahba in ay aad uga warhayaan caruurta marka ay biyaha joogaan ama ag joogaan.
100% essential, your eyes shouldn't be anywhere else except on your children. We see it many times while patrolling, and we urge you to please.
Wala ma horan boqolkiiba boqol in aad waalidahan indhaha ku haysa caruurta. Marar badan baanu aragnaa waalidiin aan fiicnayn ha ku mashquulin moobaalkaaga. Ilbiriqsiyo ayay qaadataa in caruurta mawjadu la tagto, ayay tiri. Istaraatiijiyadu waxa ay dejisay 3 qodob oo muhiim ah si loo joojiyo qarraqanka biyaha. 1. Kor qaadida xirfadaha dabaasha iyo badbaadada biyaha ee qof walba. 2. gaarsiinta heer deegaan ee barnaamijyada badbaadada biyaha iyo saddex xoojinta iskaashiga hay-adaha iyo dowladaha kala duwan. Dr. Scar waxa uu sheegay inay shilalka badankoodu dhacaan marka ay dadku ku dabaashaan meelo ama heebo aanay aqoon hore u lahayn.
The other thing is, I think people are exploring Australia, but by exploring Australia, they're coming into contact with really unfamiliar waterways.
Waxaa kaloo jira inay dadku aadaan ama ay ku dabaashaan meelo aanay horey u aqoonin oo Australia ah, sida heeb aan la ilaalinaynin, webi ama haro ku yaala miyiga Australia. Haddii aanay markaa lahayn xirfad dabaal ama faham halista biyaha ah, degdeg bay waxyeelo ula kulmi karaan, ayuu yiri. Dhallinyarada ragga ah ee da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 29 sano ayaa ka mid a kooxaha lagu tilmaamay istaraatijiyadan. Kooxdan oo si xaddhaafa uga dhex muuqata tirada dhimashada qaraqanka ma aha sababtu inay khatartu iyaga u gaar tahay, ee waa inay si taxadar la'aan ah u dhaqmaan marka ay biyaha ku dabaalanayaan ama ay ag joogaan. Dr. Scar waxa uu sheegay inay inta badan adag tahay in dhallinyarada ragga ah fariimaha badbaadada biyaha loo gaarsiiyo qaababkii soo jireenka ahaa.
We do believe you can't really separate awareness of water safety from the skills and capabilities to use our waterways successfully. So there is a link between knowing how to swim and knowing where to swim and knowing why not.
Waxaanu aaminsanahay in aan la kala saari karin wacyiga badbaadada biyaha, xirfadaha iyo mas-uuliyadda looga baahan yahay dabaasha. Waxaa isla xiriira aqoonta sida loo dabaasho, halka lagu dabaasho, iyo sababta aan meelaha qaarkood loogu dabaalanin. Cabidda khamriga ayaa ka mid ah dhibaatada. Waxaanuna si dhow ula shaqaynaynaa ololayaal iyo sidoo kale maamulayaasha goobaha madadaalada biyaha si loo yareeyo fursadaha cabitaanka khamriga. Soo jireen ahaana, dabcan dhallinyarada ragga ahi way ka madax adag yihiin arrinta, taasina waa sababta aan u aragno in wacyigelinta la gaarsiiyo dugsiyada sare, ayuu yidhi. Baridda dabaasha ee dugsiyada dhexdooda laga dhigi jiray oo ka mid ahayd manhajka qasabka ah ee dugsiyada Australia ayaa hadda marba marka ka dambaysa aad u sii yaraanaysa. Sannadkii 2025 Royal Life Saving Australia waxay sheegtay in macallimiintu qiyaaseen in 84% ardayda fasalka lixaad dhigata aanay dabaalan karin masaafo dhan 50 mitir ama aanay 2 daqiiqo oo keliya biyaha dul sabayn karin. Dr. Steve Chorchakis waa bare sare oo ku takhasusay daraasadda cayaaraha kana tirsan jaamacadda University of Sydney. Waxa uu sheegay in casharada dabaasha ee qasabka ah ee dugsiyada aan la soo koobi karin faa'iidadooda oo ay ugu horeysa badbaadadu.
There's no doubt that that is the most important reason. But then if you look at this issue in a little more detail and from a more critical perspective, you realize that
shaki kuma jiro in hoos u dhaca xirfadaha dabaashu tahay sababta ugu muhiimsan, laakiin haddii aad si qoto dheer u eegto waxaad ogaanaysaa in marka cunugu isaga oo dareensan badbaado oo faraxsan uu ku dabaasho biyaha oo uu waqti dheer ku qaato ay dhici doonto inuu mararka dambe waalidkiisa ka codsadaba inay haddana dabaal geeyaan. Waxbarasho bulsho oo badan ayaa halkaa uga kordhi doonta. Waxay xidhiidh la yeelan doonaan dabeecadda dadka iyo qoyskaba. Waxay dareemi doonaan farxad iyo isku kalsooni, ayuu yidhi. Waalidiin la waraystay ayaa sheegtay in inta badan caruurta aan helin casharada dabaasha ee dugsiyadu ay ka soo jeedaan qoysas dan yar ah ama ay ku nool yihiin deegaanada miyiga. Xogtu waxa ay muujinaysaa in dhimashada qaraqanka ee webiyadu ay ka badan tahay tan heebaha, isla markaana 160% dhimashada biyuhu ay ka dhacdo meelo ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Dr. Chorchakis waxa uu soo jeedinayaa in cunug kasta oo Australia ku nool ay tahay inuu barto ama la baro dabaasha.
What we need to do as a society is to make sure that every single student, whether they're on the coastal fringes of the eastern seaboard or that they're in central Australia in the desert, then they have an opportunity to learn to swim, we've got to make sure that access is made.
Bulsho ahaan waa in aynu hubino in arday kasta ha ku noolaado meelaha xeebaha bariga Australia ama bartamaha Australia ee saxaaraha ah uu helo fursad uu ku barto dabaasha. Waa inaynu fududeynaa helitaanka barnaamijyada barashada dabaasha ee dugsiyada. Waa in aan la qaadin lacag gelitaan. Dowladdu waa inay kabtaa. Tani waxay abuurtaa sinaan dhab ah, laakiin nasiib darro macluumaadka hadda la heli karo waxay muujinayaan in ay taasi hadda jirin, ayuu yiri. Warbixintan oo ay Sydney Lang oo SBS ka tirsanay noo soo diyaarisana in taasay ku dhan tahay. Fadlan, warbixintan, warar iyo macluumaad kale oo faa'iido ku lehba waxay diyaar kuugu yihiin podcastka iyo Facebooka laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo labadoodaba ciwaankoodu yahay SBS Somali.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.